Jia, Benio Poo Poo, Black Ninja. You know what I'm saying? Yeah, Michael Beto and Binga.
So on.
Man used to. Kiutunzi bado ni andanenga Wanjani pundi ane waramba chenga Kwenye kona shaa yani kama chamber Squad, no retreat, no surrender Chama na mogela kutwa street ma defender Snitch body tender Please niache kwanza ni breathe Nikale sea breeze bitch ya kiwengwa Na hizo baby teeth mteza beef na vinega Au ni watusi kwa ki Spanish Vete ala mierda You don't need to introduce the king to the music scene Acha ni chill ni sip ma juice in gin Wakanda mizu The abusive team So masanja hii ni self-esteem Ya mwafrika niligoma kuwa ndocha forever Binu wazifi Unju ni abnanshi zomera Omega ya genesis Moche dan do benefit Go get a zunguka kama propeller No less of fit Yeah, Jah keep my mama for me Aone jinsi na chagama Ipo siku mtazipata niwe kama Tony Montana vibunda kwenye mabegi No scammers More drama na motorcade ya Obama Yeah, nasoma bouncer wa Konde gang Kubembea juu ya magari Mtakuja siku mdondoke men Badala kuinspire mnafanya watoto waliogope game Nige mimi ukose rain You don't know the cost of fame Unju ni icon, tapuvu kiput the mic on Diplomats wa rap music, uliza Saigon Wakati mpo gym, napiga picha za iPhone Tasita mchana boost na kula nyasi na nylon Manzese crew, maisha ubishi, nobody invincible Be careful what you wishing for, understand what you listen to Tumetoka analog, sasa tuko digital Hakuna tena mambo za ndondo, sasa tuko ligi cool Killer verse, natura mnakot I'm so biblical, food for thought niggas I'm supposed to be feeding you Jinga zenu I didn't do, I'm under Ground digging juice, the cash wanna be YouTube, busy, seeking views. Gozi gozi, who keep us close in a toast, gozi speakers in the rules. Nilikaona mwaka jana sogi. Unyama sauce, KKZ is so sweet. I wanna come with few G's, I'm killing them softly. For free, do I to toy by catalog. I to pour your wife faster though, the vibe started off. Azungu wanna mind, it took it to Mbua. My craft life, nigga, kichwa ni metweka more. I and I, Rastafari, MOGs, Badili Tikadi. I'm still the same OG Na illuminate underground rap Mason Wee Kuwatoa kwenye ramani One of blaze of key Sisma mimi singi ya kipimbi omboy Kunipamba harakati na shilingi ya mtoy Masaha ya smami ya na yoyoma nyonyoma Mwaisa mtumbadi ya pasjume ni soma